Iyi mwumva na radio ya Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Radio ya Amerika murayikurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Rwanda mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 mushobora no kudusanga kuri internet www.radioyacu.com ku rubuga rwacu rwa Facebook ni VOA Radio yacu. Hano muri studio ya 7 i Washington DC muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabasuhuje mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi. Uyu ni umwanya w'ikiganiro muri isanga. Uyu munsi turavuga ku itabi n'ububi bwaryo. Ikaze mwese kuri radio yanyu muze muganire n'umutumirwa muri isanga. Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ndiye hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Tutizi ijwi rya Amerika hekaze mwese mwe mu gifungura radio yanyu. Uyu munsi turavuga ku bijyanye n'itabi ku itariki ya 31 kwezi kwa gatanu hisi yose yizihiza umunsi ngaruka mwaka uzira itabi. Ubumara bwitwa nikotine buba mu itabi bufite ubushobozi bwo ku rwego rwo hejuru bwo kugira imbata ukoresha itabi. Ibi bishobora gutera indwara z'umutima n'izo mu myanya y'ubuhumekero, ubwoko bwa kanseri burenga 20 n'ubundi bushamikiyeho, ndetse bishobora no guteza ibindi bibazo mu buzima nk'uko ishami rya ONU ryita ku buzima w'OMS ribivuga. Ikindi kandi OMS ivuga ko abantu barenga 8 million bapfa buri mwaka bazize gukoresha itabi. Abenshi muri abo bapfa nabo mu bihugu bifite umutungo uri hasi cyangwa se uciriritse, aho amasosiyete y'itabi hakunze gushyira ingufu cyane cyane mu bijyanye no kuricuruza. Saba abakoresha itabi gusa rihitana bonyine, ahubwo n'abatarinywa nabo ribagiraho ingaruka. Abo barinywera iruhande nabo bahura n'ibibazo bitandukanye by'ubuzima. OMS ivuga ko hapfa ababarirwa muri 1,200,000 ku mwaka. Hafi cya kabiri cy'abana bose bahumeka umwuka wandujwe n'umwotsi w'itabi, kandi abana 65,000 bapfa buri mwaka bazize indwara zifite aho zihuriye no kuba baranywerewe itabi ruhande. Kunywa itabi rero ku mugore utwite nabyo bishobora guteza ibibazo bitandukanye ku mwana atwite, bikazamukurikirana ubuzima bwe bwose. Mbere y'umunsi mpuzamahanga uzira itabi uba buri mwaka ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa gatanu, nk'uko nari maze kubibabwira, radio yanyu ijwi rya Amerika yabatumiriye impuguke mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda. Mube hafi rero muganire, mubaze ibibazo byaba ibahangayikishije ubwanyu cyangwa se mubarize abagenzi banyu batabashije gukurikira iki kiganiro ariko baza kucyumva nyuma ku mbuga zacu zitandukanye. Niba rero uzi ko bahangayikishije keshijwe cyangwa se babangamiwe n'itabi, wababagiza umwanya rero n'uwanyu mu kanya kari imbere. Reka tubanze twakire umutumirwa wacu Dr. Evariste Ntaganda ari Kigali mu Rwanda. Dr. Evariste, muraho neza, murakomeye, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Naho namu makomeye.
yego turaho turashimira imana reka mbanze ngushimire cyane rwose uyu mwanyu ha iradijwe rya America n'abakunzi bayo nze ko uri mu mirimo myinshi ariko kudubonera uyu mwanya ni ibintu by'ingenzi abantu ro biteguye kuganira nawe ku bintu bitandukanye muri iki gihe twegereje umunsi uzirita bikwise hose tariki ya 31 kwezi kwa gatano mbere ya harero iyo mu buvuzi abavuzi muvuze umunsi uziritabi twe rubanda rusanzwe twumva iki ni umunsi abantu bagomba gusiba itabi niba barinywaga ni igihe cyo kwitekerezaho bagasakisha uburyo bwo kurigabanya cyangwa se kurivaho cyangwa se no gukangurira buri wese ububi bw'itabi
nyuma yo kugaragaye ko nyine itabi rifite isano n'uburwayi butandukanye bufata ingingo zitandukanye z'umubiri harimo indwara z'umutima indwara zo mu buhumekero indwara zo mu kanwa umuvuduko w'amaraso indwara y'isukari ibyo byose byatumye muri serivisi y'indwara zitandura habaho ubukangurambaga cyangwa habaho gahunda yo gukangurira abantu kureka itabi cyangwa se no kurigabanya ariko byiza ni ukurireka iyo gahunda rero irahari ariko iri mu buryo butandukanye hari uburyo bw'ubukangurambaga hari uburyo bw'amategeko hari n'uburyo bwo kwigisha nyine abantu cyane cyane abanywa itabi kuba babireka
yego hari uvuga uko gusoma ku gatabi byumva bitumye amererwa neza uyu cyangwa undi waba wifuza kurinywa nubwo mukora ubukangurambaga mwamubwira iki umuntu uvuga ati jye bagatabi karandyohera
akoze cyane ikindi kintu kibwira umuntu ikintu kigomba kumenya mbere nuko itabi rirata ntago twamubyeba cyane kuko yabyize cyane cyane abari nk'umwana cyangwa ari muri magurupe icyo bita peer group akazisanga yabikoresheje yarinyoye ariko kubera ko arirata cyane mu ntapfa kubika tugerageza kugira umuntu kumwereka amahitamo yo kuba yaribura abe mu rwego rwo kuba ari mu buryo bwiza bwo kuba atahura n'indwara zikomoka ku itabi nicyo bitabura uwo muntu twamukorera asigaye akaba nawe yashyiraho ake ni amahitamo y'umuntu kuba yavuga ati kubera iki cyantera impungenge nanone cyantera ikibazo reka kintere impungenge wenda mbe nakireka nicyo nabivuga ko mu bijyanye n'umuntu igiti cye wenda ufite ikibazo cyo kureka itabi
mwavuze muti ibyiza ni uko umuntu yarireka si ukurigabanya gusa ariko ibyiza ni uko umuntu yarireka abantu banyweye itabi igihe kirekire bavuga ko bigoye nyine nko mwavugaga itabi rishobora kugira umuntu imbata biragoye kurivaho kubera ubwo bumara bwa nikotine ni iyihe ntambwe ya mbere umuntu yatera ashaka kuva ku itabi
iya mbere nk'ubu ngubu ni ingamba zikomatanyije hari ubushake bw'umuntu hari n'ingamba za leta reka mfate nk'urugero iyo tuvuze ngo nta kunywera itabi mu ruhame wenda nko muri gare mu isoko ukaba uri umucuruzi mu isoko wenda rya Nyabugogo rya Kimironko kandi utemerewe kunywera itabi mu ruhame uravuga ngo birashoboka ko utari gusiga ibicuruzwa byawe ariko nibura nawe uri bwire gutemye itabi icyo kintu ni gishobora kwereka ko uri gutemye itabi ntacyo waba ubwo ngubwo bavuga ngo ingufu nyinshi ni muganga umurwayi niwe muganga we kuruta uko muganga wundi amuha nk'umuti cyangwa amugira inama iyo muganga rero iyo umurwayi nawe agize uruhare mu kwivura indwara ikira vuba kurusha uko muganga we yatanga imiti kandi umurwayi wundi atayinywa nicyo nabivugamo
ni ukuvuga ngo abantu ubwabo bumve inama mutanga ariko kandi bagire n'icyo bakora kuko ari bo bagomba gufata icyemezo nibo baganga ubwabo bagomba kwivura
cyane n'ubundi cyitwego ko bidukubanza ntiduhana ahubwo tujya inama. Iyo nama rero niyo umuntu ahitamo kuvuga ati nanjye ariko nk'umuntu mukuru cyangwa umuntu ufite responsibility ku buzima bwanjye reka mbigenze gutyo. Naho ubundi atabiretse atumviye nk'ibyo bamubwira nyine akomeza akarimo ariko none amahirwe menshi nuko no ku byago byinshi nuko ashobora kurwara zimwe mu ndwara twavuze, indwara z'umutima, kanseri, indwara z'ubuhumekero, indwara zo za diyabete, umuvuduko w'amaraso n'izindi n'izindi.
Turutse abatwumva ko ari Radiyo Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Baduhaye telefoni zanyu, mube hafi hanyuma tubahe umwanya muganire na muganga kuri iki kibazo kitabi. Reka twakire Kwitonda Jean Pierre, uranyumva? Uriwe neza? Urahagana he?
Ndi mu Rwanda, ndi mu karere ka Kirehe.
Yego, mumeze neza i Kirehe?
Ewa ni Kirehe, turashima Imana kabisa.
Nuko nuko, ikibazo cyawe rero cyangwa igitekerezo?
Yewe, icyo navuga kuri iyo nsanganyamatsiko ngira ngo iki kiganiro mwateguye ni cyiza kuko bigenda bicika ariko ntago biraranduka neza kuko nta mu giturage turabibona aho umuntu aba ari mu kiliziya ukabona agiye hanze agiye kunywa itabi mu kanya hagaruka kandi hanze hari abana. Ni ukuvuga ko biracyahari kandi birabangamye nko ku bantu babatarinywa. Kandi ikindi hari nk'igihe urugero umushoferi ugira gutyo ukabona mu modoka atwaye abantu ugasanga ari kurinywa wenda arenze kaburimbo hakeka abapolisi. Rero nabwo ukumva ko bikiri ikibazo, ndumva bagira inama muri rusange n'abantu bose ingeri zose muri rusange.
Hari uretse igitekerezo wifuje gutanga, hari ikibazo wifuza kubaza?
Icyo nabaza uwo mutumirwa, nk'abantu baba bari nko ku matorero n'urugero ugasanga baricika hanze bagatumura iyo myotsi, mbese ni iki badufasha kugira ngo ibyo bintu bibe byacika, cyane cyane nk'abaganga? Nicyo nabazaga, murakoze.
Urakoze cyane Kwitonda. Muganga Evariste, mwasubiza Jean Pierre.
Akoze cyane, yabanje kubisobanura nyine. Mwana nabivuze ko twebwe nyine cyane cyane twihutira guhana ahubwo twihutira kwigisha, ariko icyo twakora ni uko abantu bagomba gusobanukirwa ko kunywa itabi mu Rwanda bitemerewe, byemerewe nyine kubera ko niyo waba uvuga ngo tugenda mu itabi ariko ntabwo ufite uburenganzira bwo kuryaya gutuma undi yagira ikibazo. Niba ari mukora nabi, niba ari mushobora kumutera ikibazo, wowe niwe ugomba kujya ahandi ushaka aho wanywera itabi. Abantu rero basohoka nyine ntabwo ngo barasobanukirwa, ariko hari itegeko icya mbere ku itegeko rero hari icya kabiri hari na niyo nabisanga gushyirwa mu bikorwa. Niyo mpamvu nyine dusaba izindi nzego, polisi, minaroke, uturere hirya no hino nabo gukangurira abaturage ko ibyo byose bijyanye no kunywa itabi mu ruhame bitendewe, ku buryo niba ari nk'aho wahitamo kunywa wenyine ku ruhande atari nywesheje abandi. Ni itegeko, nicyo twavuga ko itegeko rihari mu bijyanye no kugira kandi barabyumva.
Amategeko ariho urabivuga, ese arubahirizwa? Kuva abantu basabye, hari abagiye basaba bati mujye baturinde abantu batunywera itabi iruhande, banywera itabi mu ruhame, hafatwa ingamba. Izo ngamba kugeza umubona zubahirizwa? Ubwo n'abadukurikiye baraza kutubwira nk'uyu Jean Pierre wari uduhaye ubuhamya bw'abo bo mu itorero, mwe ku bwanyu mubona bihagaze gute?
Yego, urabona itegeko ko ariryo no kubahirizwa n'inzira ndende kubera ko abantu bakoresha itabi igihe kirekire, ariko nyine iyo hajemo ikintu cy'itegeko nibura ubungubu navuga ngo ubundi umuntu waba agomba kunywa itabi iruhande akaba yanakwiyama, ariko ubungubu abenshi kubera ko biza ari itegeko atavuga ngo nihanganira umusore akigira hirya urumva ko nibura ari ako kantu hari ikintu bita umucyongereza bita knowledge attitude and practice kuvuga ngo ubumenyi uko ubifata no kwishyira mu bikorwa kuba ari abantu babyumva kuvuga ngo attitude ubumenyi barabuzi kuko turabivuga buri gihe uko abyumva cyangwa attitude nyine babibona ko ashobora kuba abangamye haracyabura akantu ka practice ko kugira ngo bashyire mu bikorwa kuko nanone mvuga ubuze kurenda umuntu wese tubonyanye ikaba aho tuyama hafi tugukunde cyangwa ngwino tujye kugufunga ntabwo ari byo ubutumwa bwiza ariko dukunze kwivugira ahantu cyane cyane ahantu ukavugira abantu benshi nko mu tubari mu isoko hose nzi ko hari umuntu utumwa bitabi sindumva niba bakeneye yaba ari umwihariko ariko ni Kigali rwose n'abantu bajya batubwira ati ariko ubundi Kigali abantu banywa itabi barareba ndabizi kubera ko dukora ubushakashatsi nyuma no muri bare dukorera aho bazigumye twadupira ariko mu muhanda ntabwo bikiba cyane ntabwo bigipfa kugaragara mu ruhande kandi n'ikavuga cyo muri taxi rwose ubwo byanavuga ko bitunguranye ko nari nzi koko nta muntu wakabaye anywa itabi muri tagisi birasohoka umuntu nyir'imodoka imodoka ye hari igihe ahitamo kugenda yinyweramo itabi mu muhanda anakwatwaye imodoka agenda anywa itabi ari mu modoka akenshi usanga nanone ari kwa kundi ari imodoka ye ikiri nko muri tagisi muri basi mu ndege ibintu nk'ibyo
bari bakwiye kwirinda kunywera itabi ku bantu batwaye umuntu cyane cyane ko haba hanafunze niyo yafungura ikirahure ni hahandi iyo myotsi barayihumeka
ariko nkeka ko mu Rwanda kuko umuntu ndabizi kera ahandira aho rwose umuntu yabaga ari muri tagisi akabitumeka akagenda anywa nyine kubera ko n'abantu batazi bafite n'ibyo bwiriza cyangwa ibyo itegeko ribivuga ntacyo yavuga ariko iki gihe uba ufite uburenganzira bwo kuvuga ngo oya akaba wamubuza ariko n'abo bantu nyine nabo bakwiye kugerwaho n'ubutumwa bw'uko batagomba gukwangiza abandi
twizere ko barimo kutwumva muri uyu mwanya reka twakire noneho Bizimungu Seriya Mungu Jean Claude turi kumwe
yego ndabumva
yego uduhamagaye urahagana he
ndi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo aho ndi ni mu karere ka Masisi aho ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru
yego Masisi hari mwuka kibungubu
mwuka nani ntambara tu n'ubwoba nta bindi
harya mwabashije gutora
ntabwo twatse biturukanye n'ikibazo cy'umutekano n'ibibazo by'intambara byari birimo ko twe akarere ka Musisi na Rutshuro ntabwo twabashije kuba twatora
yego tugiye ku nsanganyamatsiko yacu ijyanye n'itabi uyu munsi ikibazo wifuza kubaza cyangwa igitekerezo wifuza gutanga guma ahantu hamwe ariko Jean Claude guma ahantu hamwe harimo birimo gucikagurika
ndi hamwe magaza ahantu hamwe ubushoboka ko ari imitekerezo yaba imeze nabi
ngerageza
nari ndi kuvuga ni mbese undi mu mategeko itabi ryaba ryemewe ese ubundi niba rinemewe ryakoreshwa ahantu hameze akenshi na kenshi ko usanga riri kubangamira abantu mu bikorwa byinshi kwanza twebwe nini wacu dutuye ikintu cyitwa urumogi usanga mbese bagihinga cyane bagifata nk'ibindi bihingwa kandi tenahumba ngo ni ibiyobyabwenge nkumva hari ibihugu bimwe na bimwe bitabyemera none nkibaze ese itabi riremewe cyangwa hari iryemewe n'irindi ritemewe musobanurire aho ngaho
reka bagusubize muganga Evariste
avuze ko aherereye Masisi muri Congo
niho
Rero hari kintu bita amasezerano mpuzamahanga ibihugu byatumye bijyanye no gukurikirana imikoreshereze y'itabi mu bihugu bitandukanye, bimenyekana na Democratic Republic of Congo, nayo ari imwe mu byasinye amasezerano, bakaba ari wenda babishyira mu bikorwa. Natwe nangarutse ku ruhande rw'u Rwanda, guhinga itabi ntabwo ubundi hari ingingo irimo itegeko ivuga ngo umuntu ushaka guhinga itabi cyane cyane ibyo kugurisha agomba kudusabira uruhushya muri Minisiteri y'Ubuhinzi. Iyo ngingo yashaka kugira ngo tudashobora kutegera abantu bashaka guhinga itabi bibutsa ko hari ibindi bakora bitari uguhinga itabi muri bwa buryo bwo kugabanya itabi riri mu gihugu. Ibyo rero ntabwo birakora cyane kuko abantu babihinga bihishiye ngo mu ntoki zabo, ariko ubundi ntabwo bemerewe kujya gupfuza guhinga itabi kugira ngo bajye bakigisha. Ariko ndagusaba Minisiteri y'Ubuhinzi kugira ngo ijye ikurikirana igikuru ibikorwa nk'ibyo, ariko hari umuntu ushaka guhinga itabi bamubwira ariko n'ubundi wahinga n'ikawa kuko abaturage bavuga ati se turabaho gute, turagira iki ko nacuruzaga itabi nkabaho, noneho tubaze bakamwibutsa ati buriya hari politiki y'u Rwanda yo guhuza ubutaka, iki kintu cyahahingwa aha cyahera ubutaka bwahingwa nk'iki, ibyo byose n'ibyo leta ikomeza ashishikariza abantu guhinga ibintu bifite akamaro atari bangiriza umubiri nicyo nabivugaho. ariko bo muri bo niba hakurya muri Congo ariko bimeze nyine, ubwo nyine abayobozi nabo hari ukuntu dukurira amanama, hari amabwiriza y'umuryango w'abibumbye usanga wenda rimwe bazabishyira mu bikorwa nabo.
None aba muvuga bahinga itabi turimo turavuga itabi risanzwe ry'ibibabi cyangwa n'ibyo by'urumogi birazwi ko urumogi ruhingwa rwihishwa, n'abo ngabo bahinga itabi ry'ibibabi nabo birabujijwe?
Ubundi ntibyemewe guhinga itabi utabifitiye uruhushya. Ubundi bavuga ko ari ukugira ngo bahinge, ibyo guhinga ari uko bisabiye uruhushya, ariko ari umabwiriza yo kugira ngo nibura n'ikimenya umuntu ujya guhinga wenda bakavuga ngo se kuki ugiye guhinga itabi wahinge ikawa, wahinga icyayi, ese watewe ibiribwa runaka, ni uburyo bwo kugira ngo bahure n'abantu. Kubera ko iyo abantu bamenyereye ikintu ntabwo ugenda ubahindura ku ngufu ngo ekiraho ndabica ndabakora, oya bahita birazota bikaba bidasa nabi. Bijyana rero mu mategeko kubigisha kugira ngo nabo byoroshye.
Yego. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, ikiganiro muri isanga. Dusubire ku murongo wa telefone noneho twakira Kagabo Vincent. Uratwumva?
Yego, ndabumva.
Niberewe neza, ndabona nomero yawe. Uri mu Rwanda, urahagana he?
Ndi mu Rwanda hano i Kigali.
Ku Kigali se hari abantu banywa itabi?
Akenshi ahantu haba hari abasaruye abantu benshi, ahantu amabotike ari igihugu guhaha ikintu runaka, ugasanga hari nk'umuntu uguze itabi akanywera aho, ni kuri bitanduza abantu benshi kandi ari ibintu bitari ngombwa. Njyewe ndiko ndashaka na wenda no kwibwira abantu baherereye mu mujyi wa Kigali bajye bagerageza wenda niba narimo barinywere ahantu habo bihishije, ariko hari umuntu utari mwiza kabisa utari mu bantu bakangirira ibyo abantu birambangamira.
Hanyuma hari ikibazo wifuzaga, icyo ni igitekerezo, hari ikibazo wifuza kubaza?
Kandi ni igitekerezo hanini nasanga yambwira abantu nyine bari bakujya bakagerageza kwangiza bapfuye, kwirinda kwangiza abantu.
Reka tugushimire rero kuri icyo gitekerezo cyawe, urakoze cyane nawe. ngarutse kuri muganga ikibazo kitabi itabi rya bitabi rya mababi ry'ibibabi abantu baba baryamo hari gababi ryamo ubugoro hari abari jundika mu kanwa hari abari nkwa mu nkone itabi ubumara bwaryo niba umwe nubwa masegerete akorerwa mu nganda
ya itabi ari risabwa cyo kuri ara bari mu abari bari koresha bari biye ara bari kumura yose itabi birangira rifite ku byangije umubiri byose birimo iyo nicotine
nkuko uyu muvandimwe Kagabo yarabivuze ati abantu nibajya kurinywa byibura nibagende biherere barinywe bari bonye naho kugira ngo bangize ubuzima bw'abandi hari ababyeyi banywera itabi iruhande rw'abana babo bakabatumuraho ibyo byotsi bagatumurira kuri izo nzira karengane ibyo bibondo mwababwira iki muri uyu mwanya
ikambere no kubamenyesha ko hari ubugizi ngo itabi gica no kurinywa twakunda kunda umwana we arwara akajya kwa muganga nagira uruhare rwo kugira ngo nawe atamurwaza ibyo byamufasha cyane kurusha ikintu cya kabiri ni ukumenya ko kunywa itabi mu ruhame uruhame ni iki ni abantu barenze umwe nivuga ngo ari ubushake bwo kugira ngo yo kunywa itabi uruhare ry'abo bana be ari no kumenya ko nabyo arenze ku itegeko byose abimenye avuga ati agomba gusa nk'aho ugabanyije imigenzereze yanjye mu bijyanye no kunywa itabi.
Ese umuntu tuvuge umuntu umaze imyaka myinshi akambabaza akagabazo mbere y'uko twakira undi mukunzi w'ijwi rya Amerika telefone zabo ntizirimo gucamo neza umuntu umaze imyaka myinshi anywa itabi haba hari inyungu cyangwa se amahirwe ko nawe ariretse yamererwa neza mu buzima cyangwa se hari aho ashobora kugera bikaba ntacyo bigihinduye ku magara ye niyo yarireka igihe ryamugize mbata
ariko cyane ubushakashatsi bwerekanye ko iyo uriretse nta ngingo z'umubiri zangirika ubwo uko kuba ziri kwangirika k'umubiri bigenda bigabanyuka umubiri ukagenda ukibaka ni ukuvuga ngo iyo uriretse umubiri uratangira komora umubiri ukiyomora ukazagera aha ukajya mu buzima hari nk'urugero iyo uretse kunywa itabi ushobora gusanga nk'ibihaha byawe wenda nk'amezi 12 bitangiye gufata umwuka muzima kumenyera kuba udakoresha itabi muri make iyo uriretse umubiri urongera ukiyubaka nta kibazo.
Ndumva ari inkuru nziza ku bantu bari basanzwe barinywa nibakurikize inama ndumva bizabafasha. Dusubire ku murongo wa telefone twakire Gakwavu Igisagara turi kumwe
urahona
kamera cyane urahagana uri Igisagara se
ukomere nawe ni Gakwavu Igisagara mu Rwanda
mfite ikibazo uyu munsi cyangwa igitekerezo
ikibazo ngengo mbabwiye wa mutumirwa itabi turibona mu byiciro bine hari ibyo banywa bacishije mu rushinge biteye urushinge hari n'irindi banywa bacishije mu kanwa abadamu hari n'irindi banywa ibikamba batekeye mu kigo cy'amashara ino hano mu Rwanda noneho hasaba na biriya bita amasegereti biriya by'abacuruza mu mabutike ese ndibaza aya matabi yose uko ari ibyiciro bine niko yose atera indwara ese ubundi umuntu yabwirwa ni ibihe bimenyetso bigaragara ku muntu yafashwe n'izo ndwara ziterwa n'itabi cyangwa uko ari ibyiciro bine hagiye harimo itabi rigiye ritera indwara n'irindi ridatera indwara
arasembe hano itabi uko yari tubwiraga n'itabi muganga
Ngumva bwo itabi bikoreshwa mu buryo butandukanye ikamba isigereti ariko kwikera sinarindije ibindi bintu bijyanye n'amadroga atandukanye nanyuze ku itabi naryo baryitera ni kugwenda birahari ariko byose byose nta gisigaye byagira ingaruka ku mubiri w'umuntu ni ukuvuga ngo ikigaragara cyo ni uko itabi ikintu ngomba kwibutsa abantu ni uko abantu bavuga ngo kanaka ko anyoye itabi imyaka makumyabiri n'itanu ko ntacyo yabaye imibiri y'abantu igira imirwanirize guhangana n'uburwayi butandukanye
umubiri w'umuntu
hari umuntu ushobora kubatekwe ugasanga umubiri yawe cyaba ariko ntagire icyago bibaho ariko ni ukuvuga ngo iyo bashaka kugira ngo birekane ko ikibazo kiriho uvuga ngo ushobora guha abantu imiti ari abantu makumyabiri cumi na batanu bakagira ikibazo babiri batatu bandi bakagisa nk'aho bagizeho ikibazo ubu ni cumi n'umunani babiri ntibagire ikibazo ni ukuvuga ngo nubwo hari babiri batagize ikibazo ariko ntibivuze ko bandi cumi n'umunani batagize ikibazo cyangwa abandi cumi na batanu bagize ikibazo n'abandi babiri batatu bagizeho ikibazo gakeya ariko kugira ngo uvuge uti iki kintu giterwa n'iki ni uko abenshi baba byagaragayeho ko bibatera ikibazo ubwo rero icyo navuga ni uko ubushakashatsi bugaragara ko itabi imikoreshereze y'itabi iyo ari yo yose ishobora kwangiza umubiri w'umuntu
kandi ngo akicwa akaburiwe n'impongo umuntu niba yabimenye ko rishobora kwangiza ubuzima bwe kubera iki yarikoresha kugira ngo ririnde ryamwangiza kandi atazi ingaruka ziri bubeho Gisagara wasobanukiwe cyangwa hari ikindi kibazo wifuza kubaza
ibihe bimenyetso biranga umuntu yafashwe n'izo ndwara nadusobanura ibimenyetso bimuranga
okay reka agusubize numva biterwa n'indwara umuntu yarwaye dogiteri ibimenyetso bigaragaza ko umuntu yafashwe n'indwara zituruka ku itabi ibimenyetso byamwereka ko hari indwara yahuye yagize kubera kunywa itabi cyangwa kurinywebwa iruhande
inyotana nasobanuye ko indwara zikomoka ku itabi zitandukanye zituruka ku rugingo rwafashwe mbere niba ari indwara zijyanye n'ubuhumekero ubona nka kanseri yo mu bihaha niba ari indwara z'umuvuduko w'amaraso niba ari indwara z'umutima niba ari indwara zo mu bindi bice by'ubuhumekero ibyo byose ni ibintu bishobora kugenda werekana ko agaragaza cyangwa n'imiti hari ukuntu yangirika
agakwavu ndumva bisobanutse yego cyangwa ashobora kuba atakiri ku murongo birasobanutse ko mwarimu bivuze bitewe n'igice cy'umubiri cyafashwe nibwo ibimenyetso bizagenda bigaragara ariko ibyiza ni ukwirinda kuruta kwivuza kandi twumvise ko umuganga wa mbere wo kwivura ibijyanye n'itabi ni umuntu ku giti cye reka rero twibutse abatwumva ko ari radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ni Kigali na FM 93.3 n'ibice bitatu i Karongi kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 ni muri Uganda mwadukurikira kandi no kuri no ku mbuga zacu zitandukanye kuri Y3 akadomo radio yacu vewa akadomo com mwadusangaho rero mwasangaho ibiganiro bitandukanye mwajya no kuri Facebook X Instagram na YouTube adrese yacu ni vewa radio yacu turimo kuganira rero n'umutumirwa wacu ni Dr. Ntaganda Evariste ashinzwe gahunda yo kurwanya itabi mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC reka twakire noneho ku murongo Citizen ni Marcel
yego
wiriwe neza ikaze ku Ijwi ry'Amerika
ndakoze cyane
gira bo abatwumva aho herereye n'ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
Kigali mu Rwanda kibagabaga ndashaka gutanga ibitekerezo ariko nshobora kuzamo n'ikibazo ku bijyanye n'itabi
nta kibazo rwose
kuvuga ngo iyo bavuze itabi ubundi yakaba yumva urupfu kubera ko abantu bigarika mibare nk'uko mwayitangaje bigaragara ko ari benshi cyane kandi bikaba bitica abarimo gusa ahubwo n'ababana n'abarimwa abo wageraho iriya mibare iteye intege ahangaha rero nk'abantu hagira ikibazo kariya kantu bakora mu itabi ka nikotine gatuma ari bata umuntu kuryikuraho bikaba intambara ntabwo nzi niba nikotine atari ikintu cy'iproduishiniki wambira niyo barikora mu nganda cyangwa se niba ari ikintu gikoramo n'itabi kibwasigaye rivuga nk'uko tubona icyatsi kikabaho umwimerere waryo nshaka ko ako ariko ari buze kudusobanuriraho hanyuma ikindi cya kabiri iyo urebye amaleta usanga abaho cyangwa se ubuyobozi buberaho abaturage kandi usanga banandikaho ngo itabi ririca si ryiza ku buzima ariko ugasanga habuze ingamba zihamye zo guca itabi nk'uko mu Rwanda bavuga nk'umwana w'imyaka y'imyaka 18 ntiyemerewe kujya muri kabari bigeze muri kabari bigaragara ko hari umwana bakwakiranga muntu nkibaza nta kuntu sinzi niba nk'abantu bafite ubuzima mu nshingano iyo bagiye mu nama z'ubuzima bajya batangiza ibitekerezo by'uburyo bashyira amategeko akarishye mu gucuruza itabi ku bantu byaba ngombwa bakanarica burundu cyangwa byaba ari byari byo kuvuga ati ntacyo reka twirire amafaranga byinjiza imisoro ariko ugasanga nta kintu kitabo murakoze ntabwo tuzi iyo baganira mu manama bavuga ku buzima iyo bageze ku itabi niba hadatangwa ibitekerezo by'uko umuntu uri munsi y'imyaka runaka atemerewe gukoresha itabi nta na rimwe bakayizamura ikaba yabana 30 kugira ngo barebe ko nibura imibare y'abahitanwa naryo yagabanyuka nibura ku kigero cya 50% kuko iriya mibare ni myinshi cyane iteye imbere
yeee urakoze cyane Masere reka muganga agusubize muganga mwasubiza Masere
icyo numvise ni ikijyanye n'abana bakoresha babona itabi batuze imyaka kandi bitemewe n'abantu bari baha ibi byose biraturuka mu bukangurambaga no kumenyera nko guti njyewe ko uyu mwana ari mutoya nanjye washyiramo inshingano zanjye nk'umuntu mukuru nkareka kumusa nk'umukoreshejwe muri gundi ntabwo ari byose leta yashyizeho byo kuvuga kudakoresha abana imirimo ikomeye natwe tugomba kugenda tuvuga umwana mutabe n'utuma itabi ikindi mwigisha arega henshi buriya ikintu gituma abantu bapfa biga itabi cyane cyane ntabwo ari nko hafi y'abandi kuko ubwonko buragenda bukabwirirwa kwakira umwotsi w'itabi kubera ko iriya nikotine iba mu bwonko ijya mu bwonko kubera ko mu bwonko harimo akantu kitwa nikotine risetazi akayakira ukamenyera niyo mpamvu umuntu uba hafi n'umuntu w'itabi kubyiga byoroshye ubwo rero icyo twakora ni ugufatanya kugira ngo tubuze abantu kwegera aho banywa itabi ariko ari twe tubigizemo uruhare abantu niba bazi ko banywa itabi yo kuvuga ngo ndarinywera aho mbonyeho hose kugira ngo ryangize umuntu ariko byajya ku bana batoya byo bikaba undi mugani kubera ko umukuru hari igihe aba yaryize byarangiye ariko umutoya dukwiye kubimurinda kubera ko nawe atazajya muri ka gatebo k'abakuru bananiwe kubireka ibi byose rero icyo ukora icyo navuga cyo ni uko itegeko ryabiteganyije ahasigaye ni ukubahiriza itegeko n'amabwiriza ya minisiteri y'ubuzima hanyuma tukareba ko twarigira urugero natanga ko bikora ni uko ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'ubuzima cyita ku buzima RBC ni 2012 n'itabi byari kuri 12.8 hafi 13 ejo bundi muri 2021 mu bundi bushakashatsi bwagaragaje ko byavuye kuri uwo mubare ukishyura kuri 7.1 bivuze ngo ibi byose tuba tuvuga izo ngamba zishyirwaho aya mategeko amabwiriza atandukanye ariko arimo gutanga wewe ntawamenya nidukomeza tugashyiramo ingufu ejo bundi bizajyagiyewe nabyavuye kuri televiziyo yanjye kuri gatanu hazemo kumva byagabanyuka wenda abaturage bagira ubuzima buzira umuze nk'uko nabivuga
hari akantu Marcel yarakomojeho avuga kuri iriya nikotine isanzwe iba mu itabi nk'icyatsi isanzwe iba mu itabi cyangwa se ni ikintu bongeramo iyo barimo kurikorera mu nganda niyo mpamvu irya ryo ryose rishobora riba rifite nikotine nyine rikagira n'ingaruka ku mubiri w'umuntu hanyuma iyo muganiriye muri mu nama mu bijyanye n'ubuzima icyo kintu mugenda mukigarukaho kijyanye n'ingamba zafashwe mureba aho zigeze mureba aho zigomba gukazwa kugira ngo nk'icyo yaragarutseho cy'abana bagura itabi cyangwa se barikoresha kibe cya abantu babishyiramo ingufu
ubundi rero muri rusange uzareba ingamba za minisante cyangwa za arabisi ntabwo bisaba ko bikorwa n'abantu bo muri minisante usanga muri arabisi nubwo inzego zitandukanye niba ari minisiteri wenda y'iterambere ry'umugore niba ari minisiteri y'uburezi niba ari minisiteri y'urubyiruko niba ari minisiteri zitandukanye ubwo bivuze ngo bose bagomba kugira icyo bakora bajya nko muri minisiteri y'ubucuruzi n'inganda bakavuga ati wenda twongere imisoro kugira ngo duce intege abantu barigura buri rwego rufite icyo rugenda gukora aya mategeko akorwa na minisiteri y'ubutabera akemerwa n'inteko ishinga amategeko n'abashinga amateka ni ukuvuga ngo ibyo byose turabivuga ariko ni ukuvuga ngo bisabwe inzego zose kugira ngo zigenshi zikora abantu bose basokoreze hamwe wenda minisante ni mu rwego rwo gusa nk'aho rubikiriye cyangwa rukorera amabwiriza ariko inzego zose yagomba gutanga urugero kuri kovide zo bundi iki kintu cyagaragaye ntabwo ari minisiteri y'ubuzima yagiye ahantu hajemo inzego zose haza polisi haza umutekano ntabwo abasirikare inzego zose zarahuye kurwanya kovide niyo mpamvu wabonaga igihugu cyose kigiranye ubwo rero n'itabi inzego zose zigomba guhuza zikagira icyo zibivugaho nk'itabi n'urubyiruko minisiteri y'urubyiruko igomba kuba ifitemo icyo ikora minisiteri ishinzwe iby'abagore n'abakobwa nayo igomba kugira icyo ikora minisiteri y'uburezi ikaba ifitemo uruhare niyo niyo tugahuriza hamwe tukagira icyo tukareba niba hari icyahinduka
yego birumvikana inzego zose zirakorera hamwe cyangwa se zikorera hamwe ku ngamba zitandukanye kugira ngo zibashe kugera ku ntego ariko kandi buri wese nanone nk'uko mwabitubwiye agira mu ruhare niyo iyo buri wese atagira uruhare mu bijyanye no kurwanya kovide ubanza yari kuba icyugarije abantu reka twakire Habyarimana Innocent ndabona kuri mu Burundi urahagana hehe
Bujumbura Dagema muri Centreville
nuko ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
Bujumbura cyane Bujumbura nuko komedi iguma ari komedi kuko tuvuga ku cyerekeranye n'urubyiruko ukuntu bihereze yaba itabi ibintu nk'ibyo ingende hanze yasije
ni ku bantu bose banywa itabi turimo kureba n'ingaruka zazo zaryo ku mubiri hari ikibazo bifuza kubaza muganga ndumva Habyarimana Innocent tutarimo kumvikana kibazo cy'amatelefone ibujumbura reka rero ubwo dukomeze noneho tuganira na muganga aduhe byibura ingero cyangwa se tubwire intambwe umuntu yagenda atera buhoro buhoro kugira ngo agende areka itabi nigeze kubikomozaho mbere watubwiye ariko tugigarutseho gatoya watubwira uko umuntu yagenda areka itabi gahoro gahoro turaza kubigarukaho mu kanya rero ubwo reka nukire nakire Innocent ngo aragarutse ku murongo Innocent none watwumva
yego ndabumva
igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
ko tuvuga byerekana itabi musanze ko itabi ntibimeze nka COVID-19 kubera ko COVID-19 cyari cyiza ariko itabi naryo ribarishize muri commerce ibintu byose bamaze gushyira muri commerce aba hari ababihereza ariko bikagira ukambi abantu bagafa bo hariho nabo babidandaza kugira baronke uburyo bwo gufashisha imiryango bomba bisha bigorana ariko njye kwishitegerezo mfise kuko itabi twarifatanye nk'uko ari cyiza kuko nimba hashobora gupfa abantu umuriyoni urenga kiba cyamaze kubikiza ntikikibaye komere twese tushyira mu mitwe yuko kigigwa kure ibyo mbabwiza gusumba
kwigiza kure kwigiza itabi kure
kugigiza kure ntibyinjire muri commerce tukavuga ati ni ikintu kibujijwe muri commerce ntikinjire mu ko kimaze kunjira muri commerce aca baha bagurisha kugira batunge imiryango aca baha n'abarinwa kugira barinwe ariko baze gupfa urumva ko aca baha uruhande rumwe ujoba ugomba kuduza n'undi ruhande rumwe ugomba kwinjira rero mbona umwego twohagarika tukavuga ati stop itabi ntibyinjire mu bihugu bihagarikwe
urakoze kuri icyo gitekerezo cyawe Dr. Ntaganda iki gitekerezo cya Innocent mukivuga wiki
wamubwiramo ntabwo byacikije ntabwo nakurikiye neza wamfasha kugira ngo icyo kibazo
Rima aravuga ko byaba byiza kuko hari abantu bifashisha itabi kugira ngo babone amafaranga yo gutunga imiryango hari abaricuruza hari nabo n'abarinywa n'iki ariko akavuga ati ese ntibyashoboka ko barihagarika burundu kubera ko ryica abantu
hari kuvuga ngo hari cyo byinjiriza abaturage icyo navuga ngo hari kuvuga ngo ese ahantu ugiye guhinga itabi ntabwo wahahinga iyindi myaka ni ukwibaza aramutse ari cyo kibazo gituma wenda ahinga itabi ikindi cya kabiri gucuruza ese nta kindi kintu wacuruza nta kindi kintu yadandaza kitari itabi niba ari ukugira ngo wenda tuzamire amagara naho ikijyanye no kuvuga ngo barice nabyo bituruka ku bihugu biratandukanye hari ibihugu kugira ngo muri afurika naho ariko tujya dusoma twumva n'amatangazo hari ibihugu byahisemo kuhagarika gukoresha itabi gakondo ibindi rero nabyo kurihagarika nayo ni intambwe kuvuga ngo niba hari ibihugu byakorangiranye amasezerano yo gucuruza itabi uretse no kurihagarika ntabwo aribyo bihagije gusa kuko ushaka kurihagarika akajya mu kwicuruza by'amagenda nivuga ngo ni ingamba zitandukanye zashyizweho ubukangurambaga kuribyaka imisoro cyane kugira ngo rihende kubuza abana kuryegera kutaryamamaza no gushyiraho amategeko abuza gucuruza itabi by'amagenda ibyo byose ni ibintu bihuriramo kugira ngo barebe ko twabagabanya itabi ariko n'ubundi biracyari inshingano zacu zo kuzavuga ngo ariko se kuko ubwo bavuga harimo hari ukwica hari no gucuruza minisiteri ebyiri zitandukanye ni ukuvuga ngo bitaba kwicara hamwe za minisiteri zombi zikavuga ziti ese ducururize dukomeze turware cyangwa tureke dushaka kwinda dukora turekera gucuruza itabi cyangwa kurihinga ibyo byose ni ingamba za leta zo bizihitamo zikamuce zahitamo kuko nyine gufata umwanzuro bisuka ku rwego rw'igihugu inkuru ntabwo ari ku muntu ariko twebwe nk'abaganga buri gihe tuba twerekana ikibazo niyo mpamvu nakweretse ngo ubushakashatsi niba bwaravuye kuri 13 hagati harindi ubushakashatsi bukora bwari bwarakozwe bwerekanye 9 ubu tukagera kuri 7 ni ukuvuga ngo izo ngamba zose hari icyo zigenda zigaragaza.
Noneho ngaruke kuri ka kabazo nari ngiye kubabaza mbere yuko umukozi w'ibihugu bya Amerika agaruka ku murongo. Noneho ku muntu ku giti cye aramutse ashatse kureka itabi ko nabwo bwabo buryo bumwe bwo kurica niba abantu batarinyoye abaricuruza bakabona bahomba, ndibaza ko bashobora kuba bayenda barihagarika cyangwa se bagashaka ibindi bintu bakuramo amafaranga. Umuntu unywa itabi ushaka kurireka mwatubwira nk'uburyo yatangira, aha ndashaka kuvuga sinzi inama mwaduha niba yagenda agabanya isegereti yanywaga ku munsi, yagenda asimba ku munsi, ikintu yakora kugira ngo atangire gahoro gahoro abashe kurivaho nk'inama mwaduhigira n'izihe.
Urakoze cyane. Urumva nyine ubundi ubutumwa bw'uburozi bujyana na kantite nangwa se ubwinshi bwabwo, ni ukuvuga ngo ushaka kujya ahantu abantu bakajya mu bukwe bakafata ibintu bizahumanya bakaba hari uwanyoye byinshi, hari uwasomyeho gake, hari uwasomye aracira yajya gukurikirana agasanga uwanyoye cyane yarembye cyane, uwanyoye gake urengeho gake, uwasomye agacira nyine ntacyo yabaye, akaba anavuga ati njye rwose nahita numva sinzi uko bimeze ndabireka ndabicira. Bivuze ngo uko ingano y'ibyinyoye bijyanye n'ibintu byanduza umubiri bijyana n'ukuntu byihutisha kwangiza umubiri. Bivuga ngo niba yanywaga ipaki bita ipaki cyangwa se amazi y'ibisegereti 20 ku munsi akagaruka kuri 15 akaza ku 10 agaca nk'aho yimenyereza akanahiga umuhigo umunsi na 5 umunsi na 8 akongera kwibaza ngo ko ntarinyoye nabaye iki. Murumva ni nko guhiga muri wa bundi ahantu hari porogaramu zigira reka tugire radiyosi ese ejo nujya mu bukwe cyangwa nujya ahantu ntumutabi uzagerageze cyane cyane wiriga umunsi w'inyungu rero ikintu kibubi urebe ko hari ikibubi hanyuma nugaruka wongere uvuge uti uhite ngo wacuwekinga wishime uvuge uti nabiretse kandi nta nicyo nabaye. Nibwo ngo niwe navugaga ngo n'umuntu nyirizina niwe yishyiriramo uburyo runaka.
Murakoze namwe. Hari utwandikiye hano Jean Bosco Sebatesi atese ati kubera iki inganda zikomeza kurikora kandi wumva ryica n'utubazo twinshi cyane, ati ntibakariretse, ati yewe amafaranga we urumva cya kibazo nawe harimo kukibazaho cy'uko itabi ryagombye gucibwa.
Niko bimeze bituruka ku arega urumva itabi ryatangiye kera ntibakira no mu mico yabo yo kurwanda bikaba mu kinyarwanda ugiye gusaba bagutekerera gitari bisa nk'aho bibaye umuco. Icyo kintu cyabaye umuco kukirimbura mu bantu ntabwo byoroshye. Umuntu wajya gusanga no kwirekana ko kubera inganda zabyungukiyemo zibishaka ko n'ayo mabwiriza n'ayo mategeko abasa niyo mpamvu bagira bakavuga bati twebwe dufite amasezerano yo gucuruza nimuritwe turacuruza kandi twasohoye ibi n'ibi ni amategeko ajyanye no gucuruza nanjye abandenze niko iyo rimwe na rimwe yo batwigisha no kubatubwira ugasanga. Ariko noneho icyo bibazo dusaba twebwe ku nzego z'amuganga ni ukwerekana imibare, ni ukwerekana ikibazo kugira ngo za leta zishyiremo ingamba zo kubigabanya. Ariko noneho nubwo bazigabanya ariko n'abacuruzi nabo bashyiramo ayandi mayeri uribuka igitwa za sosha za ziteye buriya ngo bajyaga banagamo ngo tukagira ngo baramo agatabi gasanzwe bagashyiramo n'utumogi urabona ibyo bita elegitoronike sigareti nayo yahabuye abantu akakarezo gasa neza kugira ngo karyohere abajeni cyangwa ababo bita abasirimu ariko byanze kumuze ukabunye nikotini nikotini kakuwata na kwa kandi kwa elektronik sige kikaburu kwa ita kushaka kwa rindi risanzwe ingrande nazo zikimuke kukua woke dere hanga na nizi leta nazare tazima kushaka kutu kura huwa umugati leka dushkwa kumeza dukulecha maeri dukulecha dukumeza buria nazo basimeza kubasaka ingrande zo kujirango leta zimanirge alatua jivananirge alayongwa wananirge bazakomeza bakishuruza ni politiki ndende ntashobora kubona ko nsobanura ubu ngubu ariko birasaba gusa ibihugu kugira ngo bamenye ibyo bibazo noneho bashyiramo ingamba zo kwirinda
yego reka dusaba abantu bakomeze kumva inama bagirwa ku bijyanye n'itabi hanyuma yenda buhoro buhoro bizagenda bigerwa nk'uko mwabitugaragarije mu mibare mutwereka ko abarinywaga bavuye ku gipimo runaka bakaba bageze ahanaha kandi ko mwizera ko bizanagabanuka cyangwa se bakanarivaho burundu dushishikariza abakunzi b'ijwi rya Amerika kujya no ku mbuga zacu zitandukanye aho bashobora kumva iki kiganiro abatabashije kugikurikira bakaba bajya kuri www.radioyacu.com no ku zindi mbuga zacu ahangaha rero kuri www nari mvuze bashobora gusangaho n'ibindi biganiro bitandukanye bishobora kubungura inama n'ubumenyi cyangwa se bakabona n'amakuru atandukanye yo hirya no hino. Ikiganiro rero ni ikiganiro kijyana no ku n'itabi isi yose izihiza ku itariki ya 31 umunsi ngaruka mwaka wo kurwanya itabi cyangwa se uzira itabi tukaba turi kumwe na muganga Evariste Ntaganda ushinzwe ibijyanye no kurwanya itabi mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda. Reka rero mu kanya gasigaye ndibaza ko twaganiraho gatoya nanone mukatubwira niba hari ubufasha bwihariye umuntu wananiwe kureka itabi ashobora kugerageza ariko akavuga ati birangoye hari ubufasha ashobora kubona aganya abaganga. Nk'umuntu waba agerageje yagira akavuga ati nari ndetse none ndongeye ndigarutseho hari inama ashobora kubona mu buryo bwihariye cyangwa ubundi bufasha yegereye abaganga
wenda ntabwo burakwira hirya no hino mu bitaro byacu ariko dufite santre za psikososo sentaje ishami cyitwa RDC hari ikigo cy'ubutare hari santre cyizere hari na santre no mu bitaro byacu twabishyize muri data guidelines z'abaganga bavuriramo tugiye kujya ariko hari ugufasha abantu bahabwa kugira ngo bareke itabi wenda imiti bakoresha bavuga ngo ni alternative treatment ntabwo iraboneka cyane naho yaboneka ibihenze ariko ibi byose ni inzira ndende tugomba kugenda dukurikiza.
Noneho hashobora kuba hari ikintu mwumva yenda tutaba twakomojeho muri iki kiganiro ariko nkamwe mu bikurikiranira hafi mukurikirana ibijyanye n'itabi mu gihugu no ku rwego rw'isi mushobora kugira yenda nk'inama mwaha muri rusange abadukurikiye muri uyu mwanya mu gihe turimo tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro.
Wenda ubutumwa natanga cyangwa inama ni uko bagomba kumenya ko itabi bigira ingaruka ku ndwara zitandukanye ikindi ni uko navuga ngo birasaba inzego zitandukanye kubigiramo uruhare cyane cyane mu bukangurambaga ikindi ni uko bakurikiza amategeko cyane cyane ibijyanye no kunywa itabi mu ruhame kutamamaza itabi kutariha abana cyane cyane kutanywera mu ruhame ni nabyo mbona byangiza abantu basanga abantu bari muri butike bacuzamo inzoga basanga inzoga banyweramo itabi ushobora kujyamo ugasanga harakijyari igihe dukora ikintu kijyanye na inspection ugasanga nyine ibintu bitameze neza ubwo rero birasaba ko abantu bose bagize uruhare mu mabwiriza cyangwa no kubahiriza n'amategeko yashyizweho kugira ngo turebe ko twagabanya ubukana bw'itabi mu gihugu.
Ndeka mbashimire cyane rwose Dr. Evariste Ntaganda kuri iki kiganiro tugiranye. Nshimira n'abo twari kumwe muri uyu mwanya, abafashije ku buhanga bw'ibyuma bakoze cyane Cornelius na Nadia Taha, namwe mwese abaduhamagaye mugatanga inama, ibitekerezo, mukabaza ibibazo byatumye iki kiganiro kirushaho gusobanuka. Kuri mikro nari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, reka tubifurize mwese ubuzima buzira umuze naho buta